atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa kina adhaban nar.
Tulino kutya Katonda asinge bitonde byonna e asana ogwe nange tubewo gwe tusinza era aliomo. Tulino kutya Katonda asinge bitonde byonna e asana ogwe nange tubewo gwe tusinza era aliomo.
Tusibe tusale Allah walagira, tusibe tusale Mungu wagamba.
Sira mwatia Allah empera ye ajifuna, zemanyi Mungu yantonda era ye kagwe ntenda.
Jongera mazima gasekoza amazima zesitisiwa nawe wotyo bomokora.
Sinza ngoyo Rabbana nomubaka we Nabbi Muhammadi. Tulino kutya Katonda asinge bitonde byonna e asana ogwe nange tubewo gwe tusinza era aliomo. Tulino kutya Katonda asinge bitonde byonna e asana ogwe nange tubewo gwe tusinza era aliomo.
Kabulyo mwakuchaye
tewetuga mukwano
wadolya kusinga
techikunyeganga mwatu
oyo chanya tukuma
atasasulwa musala
gwe musabe emyo byoyagala
ye Rabbane yatutonda.
Empaji z'obusiraamu zokanya nokkiriza nti Allah aliomu
n'omubaka we Nabbi Muhammadi okusala ngeswa letano
omuddu wa Allah nyikira
okutola zaka muganda wange
omuddu wa Allah nyikira
ekisibe kitukuvu tekikusubanga
omuddu wa Allah nyikira
okukola hija bw'oba osobola
omuddu wa Allah nyikira
ofune mpera.
Tulino kutya Katonda asinge bitonde byonna e asana ogwe nange tubewo gwe tusinza era aliomu. Tulino kutya Katonda asinge bitonde byonna e asana ogwe nange tubewo gwe tusinza era aliomu.
Tusabire bakadde baffe, baganda baffe, mikwano gyaffe, n'ensi yaffe. Mwama Gaddafi yagenda, Sheikh Kasim Mulumba, Abdul Karim Sentamu, Sheikh Zakaria Kezala, Sulaiya Nakabiri, Sheikh Numbogo, Sheikh Luwemba, Sheikh Yahya Kalema, Shenuhu Kalema,
Ajati Nuru Nabalinzi Sereko, Abdul Karim Sechimpi, Sheikh Yusuf Chigali. Tubasabira Katonda obawe kitangala, obasonyiwe ebyebaso bya bonna. Tusabire entalo eziri mu busiraamu mu nguzi gwebo, nafo tusasire bamulekwa obasasire.
Abalemu basasire, namwandu basasire, bateesobola basasire,
kwennyini byonna. Tulino kutya Katonda asinge bitonde byonna e asana ogwe nange tubewo gwe tusinza era aliomu. Tulino kutya Katonda asinge bitonde byonna e asana ogwe nange tubewo gwe tusinza era aliomu.